This is it, bitch.
Rata. Push a Malawi. Yo, ndikufuna bebe iwe undivetse andu wasanje asatigwetse iwo alibize kukamba miseche kumandi ya lutsa kufanzi ya wantu yam akude unditaye isinga kale noyo kamba ndinefana ofutika opanda mwai mabebe tamvela chikondi sindalama kumantenderu wa mtimu
imakukonda hani
baby.
Stana ama punya nkwangwa cholinga cheke iye funa usokone za mawanja kumanje chikondi mami ndi ya wile akambe anyoze sindenga kutai umandi chotankawa sindeza kutawa be with me mafuto ntendele tachoka ndi kutali wasa penya mboyo aziti kambilana singo ife banja
imakukonda hani
baby
sana nisele
ntima
hey,
iwe baby
Kukonda mami, mami Zamambele, zambili, zambili Taduta mozambili, mami Bagandilo sililika, baby.